The party's on fire.
Yo, you already know what the business is. Check it out. This is Jay-Z.
And you're rocking with my boy, DJ.
Introducing my DJ.
Keeping them high.
Anajikosha, anajiko,
Anaji kosha, anaji ko, anaji kosha.
Shoga jana nilinoga na nywele yako umetisha. Nimesharudi na oga hiyo nitairudisha. Kwanza hata usitume tena tayari nishazira. Asa baby nitakula nini ziri kwa ganya sira. Bezi bichi makelele bwana nimehama nipombweni. Tena huku ni baridi sana uhitaji atafeni.
Anajikosha.
Awi.
Oh, Assalamu alaikum salam. Natuma zangu salamu. Sikufikie salamu. Salimini salama. Afrika dunia nzima. Sikiliza kinanda. Kutoka Dar es Salaam. Salama, salimu. Amsha mapo, mapo, mapo. Hapo cheza mako, mako, mako po. Amsha mapo, mapo, mapo. Po cheza mako, hapo, hapo. Hapo cheza mako po. Amsha mapo, po. Cheza mako po. Ruka mako po. Hey, mapo, mapo, mapo. I'm shy, hop on my pop, my pop, pop, pop.
Yeah. Amevua tu pwa Eti mimi sija wai Mwana nimeweka tu pwa Eti mimi sija wai Mwana nimeweka tu pwa Nimepaka vumbi Alikasusu sekunde ya tano tu pwa Msione na leo Nimeachika Yani nime tu pwa
Asa waita katuma enesi Ajafika mepazuka Swala kubwa kachukulaje pesi Kakutana na vitaza Uyu mwingine pombe aziwezi Kachanganya katapika Kashiba kimembana kipenzi Kuiname kachanika
Mungu anataka kusema na wewe
Mwaka huu
Mungu anataka tenda miujiza
Mwaka huu
Utanunua nyumba iwe mwisho kupanga
Mwaka huu
Utapata mume iwe mwisho kudanga
Mwaka huu
Bwana Yesu asifiwe Milele na milele Bwana Yesu asifiwe Milele na milele Shetani akipita
Teke, teke, teke kule
Shetani akipita
Teke, teke, teke kule
Salamu aleikum stars 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 Salamu aleikum stars
Umenunua gari
Mashallah
Na umewekwa mwari
Mashallah
Umepata kibali
Mashallah
Ana jipsi kidali
Mashallah
Habibi let me on my home Habibi let me on my home
Wana Yesu asifiwe Milele na milele Wana Yesu asifiwe Milele na milele Shetani akipita
teke 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 kule
Shetani akipita
teke 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 kule
Salamu aleikum stars Salamu aleikum stars Salamu aleikum stars Salamu aleikum stars Salamu aleikum stars
Pesa ya kulipa kesti unayo Mbani familia inapiga miayo Yanafurahisha ufanyayo Inapoa kutanda deki Yerewa umataki kova deki Kisa pesa yongezeki Yuko kitandani kajilegeza Minisha jipaka vya kuteleza Eti baby leo simba wanachenza
Uni shamba
Hazibandi materio Kuto na laki picha za makalio Vya wenziro sinipe matamanio
Uni shamba
Auna majabu mama Auna majabu Auna majabu baba Auna majabu Auna majabu Auna majabu Auna majabu Auna majabu You know me Kiwa klabu Kirudi ndani Dada wa mjini Kutuo na dang Na lala chini Na we jomba unapiwa pure Kufika magetoni Noma sana baby kagiza Kucheki mfuko
Hey.
It's the magic.
Nimezoea kwa mpalange, etu nipeleke mbezi.
Bado sana.
Kutega unatega, ila kupata masponsa.
Bado sana.
Tatizo nje shega, ila ndani kujiosha.
Bado sana.
Kwa mgwasa kukaya, ebu kuwa na haya.
Bado sana.
Tulikutoa sigimbi, leo najiona wa ulaya.
Bado sana.
Kamna sepa sepeni, mikurudi nyumbani.
Bado sana.
Kamna kesha kesheni, chijiza kaiveisha.
Bado sana. Bado. Bado sana. Bado. Bado sana.
Na uliza mechoko.
She baza kimoje. She baza kimoje. Keep your body kukosa. Simuni ya body kukwaza. Emula tabe shungumosa. And I get ganga from Mombasa, Mombasa. Wanna penda, penda, guda, guda, guada, 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 guada. Penda, guda, penda, guda, guada, 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 guada,
guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada, guada.
Man can never be hot. Yo, man can never be hot.